abanye abantu bangaba ngabacika nayo. Akwenzeki babe njalo. Uhlelo soku lakho lunokuthula nentokozo nokuba sebukhoneni noNkulunkulu. Kuvese kwehle ibhomu ngalindele. Kuvese kuqhamuke iphukuphuku ezinye zilimoshe ziliqede nya usuku lwakho. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Phethi Ngema, ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Kwenzeka kithi sonke futhi kuzoqhubeka kwenzeke lokho. Laba bantu abanzima empilweni bakhona eminyango futhi bahlale besilindile ukusimoshela usuku lwethu oluhle olusukela phakathi kwethu nenkosi ebesilihlelile. Ngake ngabona into ehlekisa nayo kwi-social media ngolunye usuku. Ithi, inkinga ukuthi ngifuna ukulandela uJesu nabantu futhi ngibathi funge impama. Yebo kuyahlekisa, kodwa futhi kuhlaba esikhonkosini. Kukhuluma ngenkiyankiya sonke esibheka nayo nayo. Yebo, siyafuna ukumlandela uJesu. Yebo, siyafuna ukumnika iqholo lakhe. Kodwa hayi, ngiyakutshela wena, laba bantu abanzima empilweni bakhona nabo futhi. Manje pho, ithini impendulo? Silungisa kanjani kuhambisane ukushisekela kwethu uJesu nalo muzwa babaza abantu ngeyimpama? KwabaseEfeso 4 verse 2 no 3. Ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Impendulo, ukubhekana nosuku ngalunye ngenkamba ethobile nemnene. Mhlambe kuwe into ezenzakela nje ngokwemvelo, kimi cha, anginjalo bani. Ngakho, into engihlale ngiyithandazela, futhi uNkulunkulu uyawuphendula umthandazo ngokuphefumula umoya wakho ongcwele wokubekezela nokumukela abantu benjalo enhlizweni yami. Futhi nebala sihlobo sami, lo muzwa wokunyenyeza kokuthula kaNkulunkulu kuletha ukuzola enhlizweni. Ukulumbanisa kanjani ukushisekela kwakho kulandela uJesu nalo muzwa wokufuna ukubhabaza abantu ngempama? Kunye phaqa, meme ngeyikhathi zonke, angene kulelo gumbi lakho qede anyenyeze ukuthula nentobeko nobumnene. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ngayithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067-706-0077. Kungenjalo, asikukhuthaza ungene kwiwebsayithi yethu, kuningi okuzokwazi ukuba kukubusise. www.freshzulu.co.za